top. Selector chase a dope once from the top. Whoa.
Don't show my bed, don't show my bed, don't show my bed.
Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Whoa.
Don't show my bed, don't show, don't show my bed, don't show my bed.
Tukotao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork. Lakini jua bidi tunazoza. Nani magrami tundo tunangoja. Donjo mabel, kwa mdomo ni kubel. Na doba joni mwaki ukipenda imeliel. Napendwa na mapeng, na wote joni ten. Nikikusalimia unanijibu tu mabel.
Napenda,
napenda vile magala wamekuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile mamanzi wamekuja wameiva. Ikibamba sana basi bulito. Select a chesa doba once from the top. Whoa.
Don't show my bed, don't show. Don't show my bed, don't show my bed.
Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Whoa.
Don't show my bed, don't show. Don't show my bed, don't show my bed.
Makwela na majaji wanazituka. Stare ubamba sana bada ya mboka. Masanzi watiaji tuda watuka. Salamu wanga moja na ni top shota. Originali, ofla wanga mkali. Ninasumbuga town baka mashinani. Kolabo na iani, ande mtaani. Wakiuliza wambia tuko CBD ndani.
Napenda,
napenda vile madem wamekuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile makwela wamekuja wameiva.
Ikibamba sana basi pulito. Selector chesa doba once from the top.
Dojo mame, dojo. Dojo mame, dojo mame.
Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Dojo mame, dojo. Dojo mame, dojo mame. Dojo mame, dojo. Dojo mame, dojo mame.
Kuni ni simon ka